Injongo yesigqibo sakhe ibikukuqinisekisa ukuba inkcazelo ayifumeneyo ibisemgangathweni. Lo mfo uyakholwa ziziphathamandla, urhulumente ophetheyo ukutsho. Iitshekhi ezithunyelwe ngokwahlukeneyo kwisicelo mazikhatshwe yincwadi echazayo, itshekhi nepostali. Kungenjalo imanejala kuzonyanzeleka ukuba ibe yiyo ecacisayo ukuba zeziphi emazithathwe, izeziphi emazirhoxiswe.